Studio Tamani, Kede Kabaruji Ame, et Fulfulde.
Talatare Nay Luru Ut, Politin Divide Jena, Yamre Jakirima Silima Sapo Edidi, de Maison de la Presse, Bamako, Lutonono, de Kabaruji du Moroigolo. Se grab on competitive video to wanna come back, you can't betale le cour constitutionnel, him and Diagombe, the jet in the leco, or talk of Abidalon, the kind of jet in return of Golejima, with your sud minister whom you know Kabar Saria, the lady made in the Hoki did or Kabaruj, do it away for under the Kabar no Saria, worry, calculate with the bully if you parts of the foot, the jet in a car. Bisa hali ndi kane luud leedi wotu jono do bamako do jaati dum wembini wiama wakkati fu yimbe le jo en kaborde kane tetata jamaare de jawlele mudu en fedde no dita M5 de wotu jono obe bi hibe banti murtireji mabbe di kasen le majjon deede kewde be ngadi le hen majjireji kane bamako do taydo fu be keba taccitinde dati moddi sikrab do no sembe kabaruji di jogino do betande be bismillah modon e hedaade o acca hakke bete hande dande ko nanga sanne holitinde wiide dum won caggal ko fedde sediya wonde wi cour constitutionnel o joddine le leydi meden di wattu jono fedde no dirta dum won conseil supérieur de la magistrature be collision yimbe mabbe taton hande soube leydi do golliji be do yimbe lan kan nomade le ko warta ko dido kabaruji be dokki do alkhamisar debbe non de wakande be gaddo batu mabbe o wonde mamadou sama seku
golle modo le ngal do kortal magistrat en na fami non do suba gollo yimbe le hanbe nadde e cour constitutionnel heedintinande tagal batumabe o be ciuuma hejabe magistrat en tato e kanye hejabe kanko kanaka leedi tato be kanaka leedi yeltinta talki mun en fayboyata e bi kasum tapu yimbe le jeegom ciubama bangal heedintinde cour constitutionnel o dum do bawe latade sababu hun cande hore tidalla wuteji di tagal dum ko tato hedibe be subete hono yeliri sidia woni dum ko holliti kanko ministre kabaru saria tagal tutundral hakilaji hultama wiide ka do yila na yedda nugal seraji leedi malindi denno anan darra sudu batrundu subade yimbe taton gonbe do yubbe inde yimbe jeddo fedde halnane en yalla gollobe le kuru o na hibba jena e wi metu tapu yu dabare nyenyude jati be dadi dun edum forra e nugal seraji amendi denno kambe sahibe jeno be hibban le kuru constitutionnel e le kowrata ko botumo do kambe magistrat be memi dun hala kabaru seria leedi ndi
holitinde wiide hono andambe kabaru saria jele nokko akam bi soni be kibba en jani yom tan sa ƴewi ndudo suudu golleje mudum di mbawa nyibudnobe kollitire wiide sabi de taton be du le assemblée nationale ton ton kan urude yalla saria ji di enaba me leedi meden di fa kebe famtar kedda mo kanko noddete Ibrahimo Fomba yo andando kabaru saria ji le leedi meden di ko sifido hen do faccitango Ali Cissé
on radio leedi kay fedde mbiyetene conseil supérieur de la magistrature homo fu e mabbe hokki yimbe tato dum watta yimbe la suudu seriano yimbe jeego ga dum hollata wiide min kebi ko min narta ko sabi le suudu seriano yimbe jeena e won leedi ti dalla o wana ko hebana dabere tafu sabi horejo suudu assemblée nationale du ana han hokkude yimbe tato golle juinde suudu seriano wana ko yetti so min nayo ke bangal dewte seriano dini won sarti gondo tu ga pame tan wiide min galale seriano kase to wana dum suudu seriano wawano heli rede ni miɗe mbawino tan suɓaɗe yimɓe le woɓɓe mbawɓe lontade yimɓe ñoppuɓe golle le suudu sariyanu min galade lawol saria kasi so nonne wordi wala fu sarti gonɗo to mumin mbawi fawde jike amen hen wiide won dawere keɓenteɗo ciɗɗala mumin golle mum ta ƴeewi miɗe mbawi wartude fa hande yo lawol saria
sikirab ɗiɗo kabaruji fo ɗo mba heɓdu ɗum dustati amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti capanɗe joyi goho noddi oɗon numéro maire maire 37 321. Odditinde wiide kene fedde nde noddata M5 nde ɓe mbihi hono golleji mabɓe koɓe mbihino ko ɓe garan ɓe ɓanta kasen murtireji mabɓe ɗiɓe gondi e wadde ɗi caggal julde nde juulamo le altinere nde kay hollitaide ɓe keɓa e darade le ɗati mawɗe gondi ɗo bamako ɗo sakko ɓe taccita ɗiɗo ɗati ɗum e tawede fu won nokkule ɗe ɓe keeɓi uddude leyi ngallure nde jaati fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Sama Seku
beyta ko kay bangge ɗiɗɗe mayo goka fuf deƴere na wuudi noon tatteji kewɗi e wattu mumi fangi tun kay hakkude never e midi to sebeni korotun dende mo kanko president ibika woni mudun to dalen gori juppadi do datti yogaji beton law e on wattu goto habitibe hewbe ngari ton wattu 10h30 e natirde dende ne nono ko non dun wonande cité administrative do gollobe hewbe nakini non e golleji mabbe e le dajere dena gu nokkuji huncina ma hore dun to sudu tele leedi ndi bozulatun habitibe nan take non tateji fuf e badade on don nokko o e le lumongo bomako ti ala fuf wala non e yawara do datti di dum wuri balde jagal idilla yandi to bangi nyaama moyongo sere l'hotel wasulu dende kalaban kuratun e didatul njahongul to dende quartier mali police abe hewe na aybon non nokuji de ibide badal bugu yottade manyambugu do d'accord resimas alma mamudi ko wodi fa goto wala non leedi do nokuji de fa yottade wattu salfana
holitindi wi dido golleji jokkitaama nokku no dirte do kati fa jaha buguni dum won commune nayo bodo bomako do du wiyama dum won ciudi gollirde kewdi laamo uddi leede do nokkule sukabe wonnobe do moto ngaydan gonno uddi nokkule do telefoji gollete leedi meden di so wiyama saha leedi di kane wud leedi nyalawma hande o bomako do jatti da laydi an gonde mater le dende no dirte nyama koro kurani fa garda kabalon jara sabali bugo wakati fu jamare de holitam wiyede yimbe jo en kaborde kany en jatti to santerto ton jawlele muden kanya ko nande mudum fa kebe famtade kedden Mamadou Samaseku
e be yimbe dende nyama koro e sabali bugu ndia fu fungu kaji na ngade nokuji mabbe ton e fufu dun na bemba e le dedo dede de
le braquage
do yimbe en guika ana wondi beedaade woni yimbe yo gabe taw e male gallema wi'e ndokkabe ko jogi da fu so asalike be mbarati fa kiki de asawara be tinde won mo dotu mi yaade suudu police fa haltana police en moto mako wujjam le nokku amen toka wujugol moto ana wada jamma ila nyalom
yimbe gallurende kay na darda lamkobe fide dabereji e bi mabbe kambe lamkobe hani dranade denagu jamarende
kana kobe lindi ana hani dranade denagu gallure amen so wana do yimbe ana wonde rafi denagu naw le emiloji am be de kani faabaade denagu yimbe yalla ebe keba wurdele deejere ko mi narda gouvernement leni tan woni o darono denagu gallure amen
ko dum fufu gollata gollirde humani dendenagu bangal odo kabaro hono fuf buytude nguykaaji le dede amande ko woni drande lamkobe kanya jamare e hore mudum ana tidi jabuuji kebene dido lamdidi sabi arribe police be jabal fe notade min
holitinde wiide dum woni altinere kenyen tati lewru uttundu yimbe le ko yaata teme tato e chapan en jattom e dido kanyen goni biyawabe nyaw coronavirus yimbe le dido ya e mudum en ana holitude hebe odo nyaw yimbe le uyna dido me teme de jome chapan en nayom e taton yimbe le santuna be yimbe le ujnere teme de jome chapan en nayo e taton dum woni dibli hembe du yimbe le teme dro e nogoyo wottu jono no kabaru coronavirus wori kedde mumini sendebu
No gay e joy lewru juwe jappindu golleji fuditi le aeroport Lady Mali dun dannanoma ana buri le bitati joni kamban nyaw coronavirus ke jabbe nokkule de koliti wiide be sembimbini dabareji tenan imade munna e wi mabbe yo buytude rabugol nyaw o kabaru munna weli gollobe aeroport kany yimbe le gaddobe golleji goddi denoku o ka humani be habude nyaw o koliti wiide be jogi sugula mun kede Umar Waygalo do majjuna le hejo men acti covid hande bismillah mon
sa yottik noku aeroport international Modibo Keita do di wojidi kodata do amma tan tan dum fu dum wailtiki nyaloma hande no kala neddo fu jottido ton sina lotre juude mudum sa bunde bornade maski du ko hurirte kine ko yo wajibi non jottido ton le o do wattu fu wulare mudum jewtete bagajiji di furdu pufete yalla geji wo sana hen favare kala jottido ton du wajube hollita talkuru ko wiyata nyaw coronavirus wala e mudun kambe lamibe tombe be kulliti widdido dati fano gonti e tabede kedde mo kanko no dirtede Mohamed Diallo yo kuminido kabaru jaguji li aeroport international Modibo Keita ko masifido hen
il faut avoir
wajibi tawreda talkuru mo sarti mo jabata ko balde tati kollito nyaw covid 19 wala e ma neddo fumo koyde mo yaabi leedi malini bamako do wajibi mu wadde test ko sendete yimbe keddibe faano jaabo yalto e fu wajibe juure dawo fu tawre talkuru kollito laawi di o waawi jabboraade beedaare dum bamako do so wulaare chaldi joomu bamama so min tawi maana nyaw o anay mako o yoppete juude yimbe kumaniibe challal bangal dawobe anniibe yaltude le leedi malini won talkuru mo be kaani windaade e mudum kebetaado site internet anak
sur le site de l'anac
dido dati fedde humnide habude o do nyaw kanyum bammi dum dum e tawede fu be binyaloma hande be kuli nyaw o san nekedde mo kanko professeur Akori ak Iknan comme sifido hen yim fa hewi malien en be ngana malien ana nata ana yalta leedi malini min bawa heedi ndebe fu sera min gala bawde mum min gala test mbodo wadde analyse ngaji be yimbe fu be wajibe juude amen wartude e lawi di min gonnodi heedi nde neddo fu mo mana nyaw o tayka e mum gollobe ton fa yotto cottobe nyamduji kanye dorbotobe taxiji di fur mbi beltikile hen sanne
kodon diwoji di kodata do utta do wetaide fudati be bi bamadi nyaloma hande dum nawi sanne yimbe lo wombe tombe do koliti metti mude ko wiya homo fusina yoba ujinaji jeddi sefa yewtade yalla nyawu anay mudun na wala
Joni lamdi kedotobe men jokka hen jababu professeur Yakuba Touluba
Allo docteur
Yalla bubi ana wawi waytude geedi nyaw e neddo na e dum wawi lataade sababu mbayto nyaw ga wajibi min gada analyse ngaji fami anda yimbe kana jogoraade dum hono nyaw bubal
dotti mata acti covid hande Allah hollen jango e on watu goto o
si jota mani
Studio Tamani, yo pabal lamu leyde Suède, Danemark, Suisse e fedde leyde Europe.
Sekirab nde nde lo ne le raison ngaji meden di en puddiran nokku no dertedo sigas o wattu joni be bi tiagal ko julde de jabbe ko fa hander hono jaagoji kanyen ko nande mudu ka fu fu itay ton butikaay di fon uddi ton kanyen joga e cuudi gollirde de sikuru de ngardan fa do gawdo nimo diwoowo minisma go wata hollitaade kanyu yoppido wondi e darade do dum lati sababu du so yimbe lay ko yata sappo go kanyen goni hono barmu be li hen wala fu keddile hen wattu joni be gonde wadoni e madraji fa pam ko lati sababu mudo do kartem bete hande do kabaruji meden di mi juuti on sanne hedade hejju jame ka fande fande e fe no konandir ono do e sed e utre meden de ana wodi
sido tamani